suka be do goddo lemali fu e mangal mudum mi koli tawo wittami joto e hedade hejju jame hedo amen go kertine don leydi ndi kane do studio tamane do annima be joddi do Ousmane Ali Bouli Ali Bouli no balla
e borom de selli baska fola ha
wattu jungo ma yaade e bosso ko kabe kabaruji di jogi da tondi
baro hande yo nyaloma kejanaado atte suka e bamako yoga be kolliji ko ni hakkile mu be do ngul hejjugol mini mag ana fawi do yan goji entiminira haro chalde
do kabaru yidi puddato do a wi hi nyaloma kejanaado kabaru attay le adnaaru ndu fu won ko boden famde do hen seeda
ah baro ana horsina te gata fonde
ay wa atte min mi yari mi yara fu wala ko watta kam Ousmane Ali Bouli ka holiti ndi yimbe le hewbe wattu jono baawa jabbade nyaloma goto tawe jaray o do attay en jilti kili ngalure bamako de kedden ko be cifi do hen
ah atte ana mo yi ana firita chalde do an jojina hakilo
barako
fe dum sababu jaati wayde golle sabanto hewbe joddade bangi atte
nena mami
semeral atte an nawa hore am
ya yisi
ametemi wa be nafala
atte an horsi fa sanne gede didi woni atte defirte adan funi o banyam dido be mudum ngada atte momodda yo on atte buri fu mo ide e cellal
o kam ko nyere ma parce wo ko tere
ga gadu holliti an ma en jile betay semi bami atte an hokka kam fa sanne kuyam
wattu jono kabaru goddo kasen hejo gobno dita aften dum fudan nokuno dute mission national bamo ko do
nedam non jati wori ko yata suka be ujinaji jeegombe dubi sappo e nay yaade sappo e jetti woni mo o projet wodini fanda mudum e wi huncenimbe dum hore yo daranade yiru wera suka be golleji mo be gondi le kreduji di
ayo suka be do mbay yato fa kewon wattu jono en jaran hono kabaru wadi ton gurdam mudum suka be jokolbe ko min noddirto do portrait ko wattu jono min jottiki suka jokolle goto bamo wo luwe nay sana mo nittina dum o monodire saka duño o mo jogi dubi no ka e juyi
boro wadandi budu hewdi fu luwe nay na dupama na fadirama ni tan ka saka duñon kanko mo nawtoro dum wadde kulantereje godde
Mohamed Ali yehi yitu e makko kedden dum do facci tango Ousmane Diko
la voisé vi non wala fu ko mursete wala fu ko inte fu yoko wailititto ngo hakila wonno tuuga suko jokolle saka daño gollo ngeñal mali golle makko yo wailitinde luwe nay se wada di kudde kewde nafoje kedo den ko hali
dubi sappo ko puddirmi gal golla ne puddammi de mi suhano luhenay mi waddano ciudi timbe gallana nangir kan hono hore am wala ton nyelle wotere be kabbi kan be pikan be bi kam mi darna gal golla dum fu e tawede mi do joki e golla gal mi wawi waylitinde luhede mi wada bolngaji asetngaji kuyerngaji fa warde e sesiji de yimbe njodoto homo fu ana golliranno
bebe barakala
yudo wayere tugade wayere fa warde tidde shaka heraki hunde fay wotere e wi makko sabe fu ana wawi waylitede ha seni luhenay fu buri kedana ko hali hen
bangal waltingol luhen naydi e kaaki gollirdi mido milaso tukabe mali baawi hokkondirde juude huure nafoor sonfu en nangondiri eden baawi wadde golle o tammi welaka hande luhede nabete senegal nagan homo fu ana waylitiran
bebe taaki ga baradi
saka ana tawre jaati ngeyal sukabe afrique e wi makko ko buri tidde yo holade hore mum o milade du hadde e ko wondiko
to jone en jaran kabar no tarikiji meden din gori le gallure banamba
e baru banamba randi woni koromudu di wonno banaba nyawji di chawrama ma accirani Ousmane Diko be niya fam
nokure hodorda banamba hande arande de yo ila dubu ujinere teme de jenay don sonke noddirtedo bamanama te filikul bali nokure de inde mudu yo ngiliki do natorade e liki le sahel gonnoki sembe guife nokko o e on wattu e leko amiru beledugu sagala bonni nokko o gonda le region segu le yamedore kananke segu ngiliki do latima sabere fa garangal galleji sempara en chola hitande ujunere temer jetti e chapande nayi dokku mantine makube e kodi noddirtedo banamba dokku dum inde de hande banamba sinuji gondit le banamba yu markabe fulbe kakolo en fawarde e safar sembe golleji mabbe hande yu jagu margal dabaji e golleji nyenyal handen do banamba yu semparan kobe lami urongo
Ousmane Diko a jarama do hen sene wattu june en jaran yotre mede mini mag yotre mede mini mag ne ana jowi do sonyude neddo do hen jowoteden Ousmane Ali Bouli
neddam holitinde wiide yande wana hipar do daddo tan himmali hewbe middatani
fa keben famtade no do fu dum worri dum won sonyugol bingil adama kedden kanko lendi Moussa Diallo ko mo hebini en do hen do faccitango Ousmane Diko
nyande kala adanana hala yanugol debbo le nokku gollirde fawarde ele boli sababuji kewdan haale e do majjum hodum woni jaatika kanko Mohamed Mustafa Diallo wonko Stefani en
l'harcèlement
tordaji rewbe ana wawi latade kongol ana wawi latade golle miden bawi nodjirde torda golle fu gondo to bonno hakkile neddo le kongol fa warde golle tordaji ana jogi sifaji fa he
de tu gade di do halaji non yimbe yogabe bamako ga bi ana cedi jati heba torda batimudun e misalu hono ko hebi hawa bokum ko o journaliste debbo kada na ko hali
joni wiide abamam neddo numero mudum nodda joomu yalla ay joomu gondona donc so joomu jabay fu pati ngada problem parce que wobbe ana wada dum problem mi jati kam hebi kam joomu bam numero 1 fu doro noddi kam minen gajo donc sakiti ko wiki nami gonda mi jabay nyina watoro neddi kam message tay mino wundi suka gorko dum la sabe ha habu hakunde mi e suka gorko
o suka jokolle de hande ipodrom bamako do holiti wala funde fewtunaadi do torraji ka gidi ko goto non wonko andani hen mamadou kwate cede do goto wonko sefi kedo demo
suka debbo goto ana sunni gido an oneyo yo kurtindo suka debbo on watali noddude mo biyamo wadan dum kulleji yogaji somo waday dun noddan gendi ko hanna
dun do wando hono ko sariya male hal bangal mudun torranga ga ana fawi e do yangutanna mamadou mustapha diallo wonko o sefani en do hen
non pas uniquement sur le sexe
on a tant hebondirde debbo e gorko le sharia ngaji amendi kulleji fu ngondi to bawdi yottinde torda bangal bi adama ko neddo ana halale
tu harcèlement sur le lieu de travail
fanda halde kabar mudun non kanko monsieur diallo ka holiti gede fa warde e kuteji maninoji o do golle hono wada wataji mudum fa warde e boyde e le wattu
wattu jone en jaran do birki sembe cialdi yotir meden birki sembe cialdi en pitran wattu jone o leydi meden di coupe caf communiquer ngada be noga e jolli wurno novembre hitane 2019 lamu kobbe wobbe leydi mali di kodde tiwdo so jolli ba asian yalta fiere tagal leydi mali di be taranta ko balmo sabaji di yadi
baru o kabaru metti sanne horebe club o e vice secrétaire général jolli ba asian modi bo club bali jamnaagi ko lamu o sali daranade club ngaji leydi jaltoji di fuudu buri jawdi ko hebete sini be pima cingaji do mali do kanyum wattata le jibaji mudum e club ngaji di kanyum du ndokata équipe nationale ngaji di joueur ngaji
wattu jone en jara tiagal rumde de kanko no dottede Carlo Ancelotti holita wedo wana entraîneur Naples Casem
club Italie o yuppi entraîneur o club napolitain o ne kanyum gagnino genga e Ligue des Champions talatar jabbine de 4-0
micitede wido o entraîneur o jabbirki le club ngaji mawdi le rumde Europe de Milan AC Real Madrid Chelsea kanye Bayern de Munich
baro Milan e acirani hande kabaruji de
non jati Ousmane Yali Bouli do katte dido kabaruji ka fa de fe no konandi do yotere medde dana wara tous o gren kanko Ousmane Yali Bouli warta tawde de modon